noma ngabe ubani nokuthi uphila kuphi futhi izimo zakho zithini. Kuzoba khona izinto ongathanda ukuzenza sanhlobo. Futhi ukuthi uma unazo ziningi zandile kwenza impilo iqhubeke ibenzima kakhulu. Angiqala ngibingelele kwamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibona lo BT wakangema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Twix. Abanye abantu banemisebenzi abayizondayo, abanye abantu basemshadweni abayizondayo ukuba kuyo. Kwabanye abantu futhi ngicabanga ukuthi uyayibonela ukuthi kunjani nakubo, ungayiqhubekela nohla. Futhi ngisho bengathiwa isimo sakho singconywana, awukhali kakhulu, kodwa kuzoba khona izinto empilweni yakho ongayithokozeli sanhlo. Uma ukholwa nguJesu, okuyinto nami enguyo ukumkhona. Wenzenjani ngezimo engemnandi empilweni yakho sihlobo sami? Uyiphatha ndlelani eletha udumo nenkazimulo kuNkulunkulu uma ubhekene nazo? Ngoba uma usirius ngokulandela uJesu, uma umnika iqholo lenhlonipho, umthokozisa, umkhazimulisa, futhi kuyo yonke into eseqhini kuwe ukwenza, uma kunjalo yilokho kanye ofanelwe ukucela. Ngingamnika kanjani iqholo elimfanele uNkulunkulu naseyikhatheni engeshukela empilweni yami? KwabaseKolose 3:17. Konke enikwenzayo, noma kungezwi noma ngomsebenzi, kwenze konke egameni lenkosi uJesu, limbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Impendulo iqonde ngqo okothi lo mkhonto, kwenze konke ngenxa kaJesu. Omunye ngathi awu, nakulowo muntu ongakuzwa kahle, yima uqinile, bathande ngothando uKristu akuthanda ngalo ngesikhathi nawe wawungamuzwa kahle nangesikhathi wawumatolonzima ukumlandela lowo msebenzi, kanye okuthi inhliziyo ayipume ngomlomo uma ucabanga athi umuntu hawu wenze kanjani. Qhubeka ubheke amathuba amasha amahle, qhubeka unqobe nala khona ungazi ukuthi uzophila kanjani leso simo, ukuze ukhanyise ukukhanya kothando lukaKristu kulezo mpilo zabantu. Ake sitholisane, impilo ayizukuhlala iperfect, ngakho konke enikwenzayo, noma kungezwi noma ngomsebenzi, kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lenkosi ungayithola futhi mongena kuSpotify nakwi-Facebook page yethu, kungenjalo download i-app yethu. Kuzo zonke lezi nkundla igama olicofayo linye lithi Izwi Elifresh.